sebenza kuzawude kulunge kuzade kulunge kuzade kulunge amathamsanqa azade kunqunge azade kunqunge azade kunqunge ungawari njaba ziyeke zibhunge ziyeke zibhunge ziyeke zibhunge noba bangathini asoze balunge asoze balunge asoze balunge sebenza kuzade kulunge kuzade kulunge kuzade kulunge amathamsanqa azade kunqunge azade kunqunge azade kunqunge ungawari njaba ziyeke zibhunge ziyeke zibhunge ziyeke zibhunge noba bangathini asoze balunge asoze balunge asoze balunge bayeke bwanga suba hoya bakutsela laphansi khongozela fumbathi induku yequla nansi kwabindela indlela izawufuna ube nabaxhasi abazayiqonda indima owayelelwa ngabaphansi kanuko zezinto ezingendawo ungazihoyi nabo bakutsalele esonweni ncela ungabahoyi ubethe ngoyabi veli bengathi awubaboni unyathelele phezulu ukutshabalala idimoni nathi ujule macalonga uqinisa usamson opetros uze nenhlanzi senze iseremoni kwinto yonke yenzayo ukhokelisa ubawo uqhankqalaza usathana afika ume ngenyawo ungavumi uboka iqela labo bangendawo utsalele kukhanye namakholo abona impawu zonke izinto ezinhle zinengabula zicawu mangisimangidu nawiba yingawo sebenza kuzade kulunge kuzade kulunge kuzade kulunge amathamsanqa azade kunqunge azade kunqunge azade kunqunge ungawari njaba ziyeke zibhunge ziyeke zibhunge ziyeke zibhunge noba bangathini asoze balunge asoze balunge asoze balunge sebenza kuzade kulunge kuzade kulunge kuzade kulunge amathamsanqa azade kunqunge azade kunqunge azade kunqunge ungawari njaba ziyeke zibhunge ziyeke zibhunge ziyeke zibhunge noba bangathini asoze balunge asoze balunge asoze balunge uninzi labanda lukholwa kwimimangaliso abaninzi bazafuna ukusitha ngomgqwaliso ngegama lakho babone bebamba inhlanganiso ingakumbi iqunga umntu oziphilele ngenyaniso wena sebenza ungayeki ndithembe kuzolunga noba bangaqhugulu wachithelwa mabhunga ngegama lokulungileyo ube nako ukufunga sixelela uzonyamezela sela umqobo usinda ngoba sithandazile siza kwenza ngokulinda noqinisekisa uba umtywali sibanako ukumbhida bashwabule bancama banomona bakhubeke ngoba kwangabonaba bafuna ubuyiyeke ntokonwabisayo bafuna uhlupheke wena jonga phezulu ubone vuleka amazulu fezeka amaphupha bekuxhasa unkulunkulu inzala yakho ibe noxhamla ubutyebo bunzulu sebenza kuzade kulunge kuzade kulunge kuzade kulunge amathamsanqa azade kunqunge azade kunqunge azade kunqunge ungawari njaba ziyeke zibhunge ziyeke zibhunge ziyeke zibhunge noba bangathini asoze balunge asoze balunge asoze balunge sebenza kuzade kulunge kuzade kulunge kuzade kulunge amathamsanqa azade kunqunge azade kunqunge azade kunqunge ungawari njaba ziyeke zibhunge ziyeke zibhunge ziyeke zibhunge noba bangathini asoze balunge asoze balunge asoze balunge.